imaginesaathi.com.
Sasa nimeshinda shindano, a señorita langu bate amor, yeah. Shata shata nimefika kikomo. Oh aleluya, nampenda huyu, napata fura wa kwangu huyu. Oh aleluya, nampenda huyu, napata fura wa kwangu huyu. Roho yangu mimi, 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 roho yangu mimi. Unajua raya nyama kutafuna, so kuonja na kutema. Usiruhusu moyo kuchoma choma, wakaja pata la kusema. Oh baby, oh baby, ukini misi niite mi, niite mi, niite mi. Minadekeza sikaripi. Oh aleluya,
aleluya,
napenda uyu, napata fura wa kwangu huyu. Oh aleluya, napenda huyu, napata fura wa kwangu huyu.
Roho yangu mimi, utamu yangu mimi,
roho yangu mimi, utamu yangu mimi, roho yangu mimi, utamu yangu mimi. Oh aleluya, napenda huyu, napata fura wa kwangu huyu.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.